tiva ku hava xivangelo loko mbilu yila ku va na loyi n'wi rhandza mbilu yanga yi langile we mbilu yanga yi hlawurile we mbilu yanga u yi tsakisile mbilu yanga yi rhandzile we mbilu yanga yi rhandzile we hi wena ndzeni endzeni ka yona endzeni ka yona ku tshama we mitlhaveko ya mina yi hisekela we rirhandzu ra mina ri hisekela we menkume mngana la ndzi rhandzaku